Download it from ilovezedmusic.com.
Oh yeah.
Mwala waliza again.
Many years ago, kupeza chakuja uzipato. Sekoli natika ngili moto. We used to burn inside. Anzatu ankaona. Titandiza sankafuna. Lelo tachita wino tachilimika. Ayamba kusende. Sayamba kuyenda, kuyenda, kuyenda. Sayamba kuyenda, kuyenda, kuyenda. Our blessing shall me, shall me, shall me. Blessing shall me, shall me, shall me. Blessings follow me.
I barely saw you in the building tonight. Blessings follow me. Chiwe mugudi olo bad economy. God bless my family. Poverty you don't know me. Where we come from is not nice. Traumatized ni kakumbuka those nights. Denzo gona pa makushon. Hapa ni mama king size. Failure is not my portion. Ni yanga na ino season. If you feeling me then ni punji lati brother preach on. I can't fail now I gotta make it. Hapa ti living hapa we used to fake it. Wana watu manja pa ndiye my rich kid. Nacho support mozi pa wish list.
Many years ago, kupeza chakuja uzipato. Sekoli natika ngili moto. We used to burn inside. Anzatu ankaona. Titandiza sankafuna. Lelo tachita wino tachilimika. Ayamba kusende.
Sayamba kuyenda, kuyenda, kuyenda. Sayamba kuyenda.
Baliwa na waki sama kona. Matali sopa life ya pona. Na yenangu ya sonje la pakona. Ndani enzo ziba tinga kwele kona ndeke. Noenda kuchalo kwinangu for a veke. From a nobody to a big baller. Monga sindi setenzo kone la mashola. Ili penzeru ni kaivala kwena choka. Munani topa noni suka yose mabenti. Jinalite ma laughing stoku. Wose venzo kamba atitizaka fa broku. Even those wa mapweze la choipa. Chimani baba munani chita kuipa. Onani chema blessings fulu. Mwamba no kamba jina gwila baba kulu.
Many years ago, kupeza chakuja uzipato. Sekoli natika ngili moto. We used to burn inside. Anzatu ankaona. Titandiza sankafuna. Lelo tachita wino tachilimika. Ayamba kusende.
Sayamba kuyenda, kuyenda, kuyenda. Sayamba kuyenda, kuyenda, kuyenda. Our blessing shower me, shower me, shower me. Blessing shower me, shower me, shower me. Blessings for me.
Kweze malilo Mezo futika to fight everyday. Mama life was a mess everyday. Mezo konde mati tatwa kapishe. Te hapa nomba pa ya
nikala. The last one is ticket. Zambia, Malawi. Na voice your doula.
I'm barely so we in the building tonight.
Mama
Simwala waliza again.
Download it from ilovezedmusic.com.
It's the incomparable Simwala levels.